music on Sorat.
You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Tago chita iwe, bola nisatiwe. Kundi tenga opusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iwe ndeza taba.
Komandiga zango kuila iwe.
Koma ndiga zango tipa ineo ndeza tabu.
Koma ndiga zango tipa ineo ndeza tabu.
Koma ndiga zango kuila iweo ndeza tabu.
Koma ndiga zango kuila iweo ndeza tabu.
As long as I don't know. Zindi usache mabota tafuma message kuma delete a sweet talk. Tika kala pakoo tika kumano zindi pata ya bondi. Maziwa mene tima pangila senta ineo no. My flaws are winner, kukasi ya nso kwa winner. Uzisangalala, zisa kukuze za winner. Chikondi chiende, atitandi zile winner. Kundikulila gift, ndindala maza winner. Bola osa ndipata zima STD. Igazala kwandisa kuiga ku D&D. Okulu luga sine, umina G.O.D. My regret is zango tele ma OMG. I'm not toxic, but what I don't know do not exist. Kuma igazala kwewe, uzasa nduga ex. Ena alowe nawe, usa ndipata stress. Utaguma sewela, bola usa male. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Tago chita iwe, bola nisatiwe. Unditenga opusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iweo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iweo.
Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iweo ndeza taba.
Komandiga zango kuila.
Long as I don't know, long as I don't know. Cause what I don't know do not exist. Komandiga zanziwe weo zasa nduga ex. Ena aloe na weo sandi batzi stress. Utagu masewe na bula usamale peace babe. Cause what I don't know do not exist. Komandiga zanziwe weo zasa nduga ex. Ena aloe na weo sandi batzi stress. You can cheat on me as long as I don't know. Play me for a fool as long as I don't know. Lie to my face as long as I don't know. Long as I don't know, long as I don't know. Tago chita iwe, bola nisatiwe. Unditenga opusa, bola nisatiwe. Utaku ndinamiza, bola nisatiwe. Bola nisatiwe, bola nisatiwe. Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iweo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iweo ndeza taba.
Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango tipa ineo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iweo ndeza taba.
Komandiga zango kuila iweo ndeza taba.
Long as I don't know, long as I don't know.
Download music on Sorat.